Downloaded from ilovezedmusic.com.
The winter private school.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance coolive habitamo. Got to keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isa tima nangana kochape, we don't judge. Got to keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isa tima nangana kochape, we don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya tela kuchele manzima. Valungu na vokansi ya tisivali eligible. So opponent ya paka ni invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badwa mwana wea kamba. Kansi ya ntimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutivosi. Fama lavu visankale by force. No wonder ba mikomelani bondi 2 years. Iba mario ba paka pa zedi too lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chie nda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive apitamo. Got to keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isa tima langa na kocha, but we don't judge.
We don't judge, tipasa checker update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya maafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope joni simu na murisi vinga munche. Mumuuze bado yake yenze che munche. Vindoba jawanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani si lendo. Competition inasila vose vanayambo yopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapa last. Ritari bugacho sa single. Imagine ina manje mampia kali single. King Danda na tisi ya nima zotenzo shika. Muliea ya madezi ni vampiri vachitika. Kani yansi mana beba na tiankuku. Vesi vana zonke ya tiba na mwana su.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive apitamo. Got to keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isa tima langa na kochape, we don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge, Twitch.
Everyone can produce.
But
not like DJ.
Mr. Saga, let's go.
Sound.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
The winter private school.